xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Jubaland kulan ay maanta yeesheen ayaa waxaa lagu soo saaray jadwalka iyo waqtiga uu bilaaban doono horyaalka heerka koobaad ee Jubaland. Ururka ayaa soo bandhigay kooxaha iyo waliba qorshaha cusub ee ugu horreeya iyo tartanka sida loo qaban doono tartanka horyaalka heerka koobaad iyo waqtiga uu furmayo. Sidoo kaleeto kooxaha ayaa la sheegay inay sidoodii hore ahaan doonaan, laakiinse ay diiwaan gashan karaan ciyaartooy cusub, loona ogol yahay keliya diiwaan gashada ciyaartooyda cusub. Ururka ayaa maanta soo saaray jadwalka horyaalka heerka koobaad iyo waqtiga rasmiga uu furmi doono. Waxaa sidoo kale kooxaha lagu wargeliyey inuu bilaaban doono tababarka diyaargarowga horyaalka loona furi doono garoonka. Tartanka horyaalka ayaa furmi doono taariikhdu markay ku beegan tahay 3/5/2024 galab jimco ah, waxaana lagu furi doonaa kooxaha naadiga Somgol iyo sidoo kale kooxda JBC. waxaana tartankan ka qaybgali doono kooxa gaarayo ilaa 6 kooxood oo ah kooxaha horyaalka heerka koobaad, kuwaasoo kale ah Somgol, JBC, Kisimo, Dekedaha iyo kooxda dowladda hoose iyo JCCI. dhammaan kooxahan ayaa sidoo kale ka mid ahaa kooxaha horyaalka heerka sareeda ka ciyaaro degmada Kismaayo.